What? Safari.
DVJ.
My damn bwana. Yeah. Nimetoka safari na come home. Naile zawadi yako ya iPhone. Nimekumisi sana my baby. Akili imestaa kuna drive crazy. Sikujua kama hujatulia. Akili yangu tayari shafulia. Kuwa na wendicho na chuchutia. I'm a grown ass man, siwezi kulia. Ina pain inside till outside. Menitenda kisha uko other side. Sikujua kisa na mkasa. Niku treat kista tena kila saa. Nina lot of question, nataji umeshen. Kipi kimekupatia option ya kunifanya mimi potion. Ama option ya matatizo, can't you explain? You know I'm going crazy till I die. You know how I'm crazy in love. You know it was just you and I. Kaki menti ana, no lie. Going crazy, crazy. Me Sinabud. And you can go now. Can't you hold you back? Deja vu.
Kama unitaki nilijue, umeniacha niumie. Ahehe, umenipa ghadhabu, moyo nina adhabu. Hehehe, ahehe. Omina baki kula la lama, omina baki ona na na na, omina baki kula la lama.
Yeah, love is beautiful, love is great. Love is loving and love is pain. Love is truth, niggas, love is faith. Love is everything, love is grace. Hukujali hiki na kile, huyu na yule, penzi langu ni bure. Nilikuwa radhi minisile, nikupe vizuri vikwazo visitawale. I'm a nigga, I'm a hustler. Nikienda kutafuta wona pata. Viwanja kiba kwenda kula bata. Sina habari na we tuko half time. Watu kiba kitano na talk shit about you, some wanna wake up beef. Truly na pain, me na lose, na we una gain. I'm a nigga, I'm a hustler. Nikienda kutafuta wona pata. Viwanja kiba kwenda kula bata. Sina habari na we tuko half time.
Ungesema kama unitaki nilijue, umeniacha niumie. Ahehe, umenipa ghadhabu, moyo nina adhabu. Hehehe, ahehe. Omina baki kula la lama, omina baki ona na na na, omina baki kula la lama.
Omina baki
kula la lama, omina baki ona na na na, omina baki kula la lama.